ngiyali ngoba ngisaphila ngiyaphuma ngiyophanda sikho isikhathi sokuvila ilanga liphumile usuku luvumile ngithola osawubona sengathi ngidumile umoya omuhle nginokugazi awukwazi ungangithandi oamanda oayali osli ozandi bonke beza kumina bezothatha amahagi I'm clean and free angisalithinti idrugi at the masses I'm taking my chances no fornication or bad romances just me and my friends just umculo omnandi sigudlise kulonke ngoba sama irandi ngimnandi mangivuka ekuseni ngimnandi bese ismiley mangivuka emehlweni ngimnandi anginankinga ngiki phepha nephepha ngimnandi ngizoshaya lo mculo uzofika emazweni ngimnandi nandi lento ngabe kudala ngayiyeka but I'm still here baby le lyric ngisayibeka kuyoze kuphela isikhathi ngenza nje ngiqhubeka ikusasa lami lihle izinto zami ziyabukeka angifuna ukuqamba amanga kuyasiza ukhululeka kuba ujesu wayengekho ngabe kade ngasileka i-grand imnandi angiyinaki inkinga gotta be a lady kasi lami lengidinga ukuthi ngiphume hemsa kusho ukuthi ngiyihlathi nami njenganawe ngilinde sami isikhathi ngihlala ngijabulile ngoba ngiyazi kuzolunga I'm fresh, I'm clean, nginelinye iphunga ngimnandi mangivuka ekuseni ngimnandi bese ismiley mangivuka emehlweni ngimnandi anginankinga ngiki phepha nephepha ngimnandi ngizoshaya lo mculo uzofika emazweni ngimnandi ngi-grand isho khona abangidlela umona ngi-grand isho khona abathanda ukungona ngi-grand sokho isikhathi asikho isikhathi sokujabha unomoya omubi babhanga kugabha bheke ngaphambili ngenza izinto ey'nkulu angikwazi ukuthemba umuntu ngithemba unkulunkulu already the king eyiphophi ezulu so I'm grand lover wami ungibize ngesikhulu no competition ungayiqambeli amanga utshela abantu ukuthi wena owenza imanga Thugzwe is the best no kwakujiki no matter what you hear it's just impolitiki ngimnandi mangivuka ekuseni ngimnandi bese ismiley mangivuka emehlweni ngimnandi anginankinga ngiki phepha nephepha ngimnandi ngizoshaya lo mculo uzofika emazweni ngimnandi yo ngimnandi ngaso sonke isikhathi anginaso isikhathi sokunaka izinto ey'bhedayo empilweni yami i-grand ngisebenza kamnandi ngenza kahle yonke into engiyenzayo so anginankinga I'm the best kule hip hop ezulu so yiphi inkinga engingaba nayo haha see you cheese at WE baby ngimnandi ngi-grand forever now uyazi yes.